CKMusic.com.
Cyber on the track.
Music icon.
Ewe wakweketa kuna rumbi. Ine yangu mwisha. Nge pede vidimba.
Orchestra. Owners.
Faka koma pressure pambali. Mavuto ya oneri patari. Balangi sendiwe chikari. Mavuto paziko siasila. Ukabe. Fimba upoke.
Takune wifi ya matani uyu.
Fimba upoke.
We ushimbo na wino.
Fimba upoke.
Ta uishti reko mwadwa.
Fimba upoke.
Ala tempi ya shuwabeshi ndete reko.
Fimba upoke.
Kama nombo wose kuchikurwa.
Fimba upoke.
Mula landa landa pava neno. Nakadi mwadimbe tuli yako mieno. Nakadimbo limbe tunuene shenu. Mwilangala na ineshele munenu. Omochenshe nakatena. Kulibadi abatila alipisha. Hala mwani muka wokeshewa. Bwese mwemuka na mwani muka sumina. It's a fimbo pocket season. You go believe me when it's my season. You got no reasons to hate on me but to lean on. Mula kwa mandienda. Mula kwa mandie zina.
Ukabe, bali hawa kukonkamo. Atiteti, baku kuisi jensansa.
We ulanda baline.
Atifimba upoke.
Takune wifi ya matani uyu.
Fimba upoke.
We ushimbo na wino.
Fimba upoke.
Music
promos.com.